Junkie supplier, supplier,
Bush, hey, I'm in a saba, Macapello, what's up, funicabo, ma, 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 wait, ada. Acha marido, squeeze na shikaraki, huku kwetu kawaida, kunywa chai na mandazi. Acha marido, squeeze na shikaraki, usione simple, kunywa chai na chapati. Kwa mchezo wa mabata dada, mistaki tena, mabata mi, mistaki. Kwa mchezo wa mabata mama, mistaki tena, mabata mi, mistaki. Geuka kidogo, banya kama unainama, utamwasari so kidogo. Nikiramba kinyama, geuka kidogo. Fanya kama unainama utamwasari so kidogo. Nikiramba kinyama, we mtoto tani wake ya Mungu mina hapa na kupenda so kidogo. We mtoto wa kitanga, we manzu tani wake ya Mungu mina hapa na kupenda so kidogo. We mtoto wa kitanga, karibu kiumeni nikupakate, nikupe epo nikupe tango usiniache. Karibu kiumeni nikupakate, nikupe epo nikupe tango usiniache. Mwamtumu dada Aisha, kautaka mwenyewe, kusi wake kanikubali. Kautaka mwenyewe, mwamtumu dada Aisha. Kautaka mwenyewe, kusi wake kanikubali. Kautaka mwenyewe. Makapelo tuafunike wanangu msicheze mbali. Naishanganya konyagi na weka mixa na shakari. Kufunika wanangu msikae mbali. Naishanganya kefanti na weka mixa na shakari. Buti ya mazan siro tip topu watu anapari. Masaibogi 45 wanangu ote maskari. Simshangae kanza ewa kwanza maliza wewe. Na kuke bado mimi faza utajua mwenyewe. Kwa mcheswa mabata dada, mistaki tena, mabata mi, mistaki. Kwa mcheswa mabata mama, mistaki tena, mabata mi, mistaki. Stuka ustuke, aina suka, dereva kuke, kiwa laza nini suke. Hapo hapo, ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Hapo hapo, ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Hapo hapo, ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Ripo hapo, hapo hapo, ripo hapo. Esa jaiva songe, hainko mama gita. Esa jaiva ni matomba zan, aunga ware a showcase. Ama mela yonko masifuni masimba, ama simeni masipa. Wosh, waze waku funikabo. Esha mshuta fanya tuwai, etuwai baba. Ananga mpira 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 mpira. Wanakuwa gomsi, watoto konga. Wanakuwa ilala, wanakuwa temeke temke majita. Wanakuwa kinondoni, watoto wa kigogo. Watoto wa mabibo, watoto wa mazese. Watoto wa tandare, watoto wa mikuani. Africa my people. Usteme nyama, usogope. Herbe na saba Makapelo, watoto mbondore. Watoto mwendo gas. Na inko maibambe, wana nkwaluke. Ha 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 ha. How you miss na the swaga kabisa ni. Ha 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 ha.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.